ebyo biri Masaka. Ate abasajja Bulemeezi bakungiddwa okufaayo okwekebeza kookolo wa katungulu prostate cancer mu nteeka y'olusiisira lw'ebyobulamu ewomeddwamu omutwe Obwakabaka. Abakugu mu by'obulamu bagamba nti kookolo owa katungulu tasiigibwa wabula bw'aba tajjanjabiddwa akosa ebitundu by'omubiri ebiwera omuli n'amagumba. Olusiisira olwo lugenda kubeera ku ssomero Likasana St Jude Primary School erisangibwa ku kisaawe ky'essaza ly'Ekleziya Katolika erya Kasana Luweero. Obwakabaka buteeka olusiisira luno buli mwaka mu nkola ya mwetooloolo masaza gonna 18 nga ku luno Bulemeezi yeridde empanga. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo w'asinzidde okukunga Abalemeezi balwettanire. Kangaawo Ronald Mulondo. Kakati Edward Kagwandagalo, omukungu akulira Kabaka Foundation abategesa abakulu, akunze abasajja okweyambisa akakisa kano bakeberebwe kubanga kookola atawaanya abasusizza emyaka 40.
Buli lwaweza emyaka atenda prostate olina okukikebera kumpi oni gumu ab'ebiri mu mwaka okumanya enzimbi oba tezimbi. Tugenda kukikebera ku bwereere nga tulina kyosasudde. Ofiirwaki okujja okukebera omanya kamange nkusaba ekyo kibi kiragiro eri abasajja abali mu Bulemeezi wano bajje Kabakazi okubakebera bajje babakebere. Obanawo ng'otegedde oba olina kansu oba tokola ki ne bw'ogenda mu malwaliro amanene etambulira ddala mpaka 19 million. Nekyo nenaagenda kukikola ng'abantu tebasasudde.